man, a bung woman,
bung woman.
A million now and dumb dung woman.
You got the man,
yeah. A bung woman, bung woman,
bung woman.
Yeah. Ha. How good the Maria Teresa. Ya hula kuba falanze na barira. Ya kageta liri ya chandelira. Oh, oh, na na oh. Ya movie lagi. Biontele kira kumutima biuriki. Lero, sara utugende. Bono sigara nange sazi un sigari.
Kwenye kona Baby Madonna Ukinipa mapenzi yako nitapona Picha yako tayari nimeshona Nasubiri ile siku tutaonana
Oh yes Unananana Kama mabacha sisi tunafanana Oh yeah Unananana Walunyi wabitia baby oshananana